Hey yo, Kombinenga. Man, if you know some bad bitches, introduce me. Cause, yeah, cause I'ma speak game and leave them to seduce me. I see a clear picture, kama imepigwa na OCBT piga man water, mashabiki iwa kosha, sweet melody. Word to KBC, it makes me feel alive. I shorty became
me. Do not you like that? You smile at them. Seduce me like what the hell? What the hell? Don't do like that. You're too smart, Adam. Seduce me like what the hell? What the hell?
Nijulishe wapi penzi lilipo nilifuate. Squeeze ishara mapenzi sote na kupewa mate. Ni hela ili kupate mkate wa kila siku wasio na mishahara. Wana wake wa ume kwa wana wake. Ngoja wana ni wape siri ukiwa na kisu. Ni mwana lazima uwakate upigwi busu. Pewa fulsi nusu nusu. Siruhusu kifungo cha mahabusu. Mjuba nimekufa kwa huyu uchumba. Na daya peni hela eti azimi mavumba. Niwe sina gari ya wata nimepanga chumba. La naswali mbona bado tunaninyima unyumba.
Nakutamani mpenzi wangu, unaenda wapi? Kutoka Monday to Monday, baby, I'm thinking of you. I wanna be right there where you are, where you are, where you are.
Na penzi lako kwangu haueni, baby, nipewe, nipe. Na sio lako jambo la wageni, kwenye joto nipepe. Unavyotingisha bambata kabisa nguvu si unaniridhisha. Unapozimata ndani movie cinema, we uko na mi uharibie, usiniachie. We uko na mi uharibie. Oh, oh.
Do not do like that. Too smart at them. Seduce me like what the hell. What the hell. Don't do like that. You're too smart. Seduce me like what the hell, what the hell.
Now ladies and gentlemen, here we go now, we're gonna dance. We're gonna dance and feel this music, yeah. Right here, come on,
hey.
Let's go,
hey.
Okay, turn the left,
hey.
Right, left, right,
hey.
Do, chini, do, chini, come on, come on.
Hapo lipo, cheza kidogo.
Yeah, a saludo el rey Kiba, King Kiba, what's up? Yeah, el hombre agua, man water, Kombinenga, señorita siete moche, besos para ti, cabrón, Aida, work ethic, Kazi, Sabi, too smart, Atta, what up?